shoot. Massacre the boy. As you know, one man. As you know, I said burger.
Hey, your trunk.
Oh yeah, let me go turn on the bungalow demo. Bungalow shape, man, you love to see, you know. Hey, gymnastic at the ball, a poo and a mistake, you. They come on, be a with BB. Like a good kiss and you have a DD. Big yes, they are gonna need a roof and a DD. Kitty, kitty, usiku tunakuchi kuchi. Yena, kuchuka fisi. Yiki no kiwa siki fichi. Yenika kosa usikisi. Wende waku binya binya matikiti. Kakataka pipi ni kakata funa kama bigichi. Oya usiku kuchi. Oho. 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 Cheche, kumbe mimwenyewe ni na makeke. Nikabadilika kama machete. Nikampa lugu la kipepepepe. Halileta za kuleta. Analiza vipe tunasema tunakesha. Chino invisi kwa nimondo wana teke. Teke, teke, haina kuchesha. Ishu. Halileta za kuleta. Analiza vipe tunasema tunakesha. Chino invisi kwa nimondo wana teke. Teke, teke, haina kuchesha. Kesha, kesha, kesha. Zile, kiri kikiti. Usiku tunakuchi kuchi. Nina uchuka fisi, nikinokiwa siki fichi. Zinika kosa usikizi, wende waku binya binya matikiti. Kakataka pipi, nikakata funa kama bigichi. Oya usiku kuche. Oho, 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 oho.
Hey, hey, I do know what I'm about.